aib, 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 Bobby.
Kigoma piece again. Yeah. Uniupenda pa. Umenifanya nije kwako. Na yangu matendo ni ishara ya upendo kwako. Usijefanya kwako mi nitoke. Nishike penzi letu usichoke. Baby, come on, zaidi yako missing one. Let me say, you're so beautiful my baby. Azawe baby, niwe unenipa. Hata kwako nkidedi, oh mi kwako ni sawa. Azawe baby, niwe unenipa. Hata kwako nkidedi, oh mi kwako ni sawa. Nishike benzi usichoka. Maneno usijali wakionga. Uyazibe masikio. Basi kipenzi usinyumize. Umoyo kwako njapeana. Naomba kwangu jitulize. Usijefanya kwako minitoke. Nishike benzi letu usichoke. Baby, come on, zaidi yako missing one. Let me say, you're so beautiful my baby. Azawe baby, niwe unenipa. Hata kwako nkidedi, oh mi kwako ni sawa. Azawe baby, niwe unenipa. Hata kwako nkidedi, oh mi kwako ni sawa. Niwe unenipa. Hata kwako nkidedi, oh mi kwako ni sawa.